ugadaasha dhuurtaaye ana cudurkan igu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa sare gelqab madadamiyo geeda ugadaasha dhuurtaay ana cudurkan igu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa sare maladaayahaygaay way alaf lagama dhunte kitaabay sukeen biigay maladaayahaygaay alaf lagama dhunte kitaabay sukeen biigay dakhtar bay sukeen qoray aadna weheli ma dhaadan dakhtar bay sukeen qoray aadna weheli ma dhaadan aadna weheli ma dhaadan dakhtar bay sukeen qoray aadna weheli ma dhaadan dakhtar bay sukeen qoray aadna weheli ma dhaadan aadna weheli ma dhaadan maydananka geliyo sida dhaydaacaana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayal haw malaynine duuxii walaa fahay ma wax dhiigga kaa jaqa caafimaadka kaa jara maladaayahaygaay alaf lagama dhunte kitaabay sukeen biigay maladay alaf laga madunte maladay xaygay alaf laga madunte kitabay sukendi waxtar bay sukin qoray aadna weeli madadanid waxtar bay sukin qoray aadna weeli madadanid aadna weeli madadanid daktar bay sukin qoray aadna weeli madadanid daktar bay sukin qoray aadna weeli madadanid aadna weeli madadanid dalay baan ku dhodiyayoon dabta kugu hayaayoon dibta ka ilaasha sidar ruux dhalaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadin siiyo wadna kugu dhuweeya dar ruux la dalay baan ku dhodiyayoon dabta kugu hayaayoon dibta ka ilaasha sidar ruux dhalaano hurdo looga dhaartaan hadba dhinacyadin siiyo wadna kugu dhuweeya maladay xaygay alaf laga madunte maladay xaygay alaf laga madunte maladay xaygay alaf laga madunte kitabay sukendi maladay xaygay alaf laga madunte maladay xaygay alaf laga madunte kitabay sukendi daktar bay sukin qoray aadna weeli madadanid daktar bay sukin qoray aadna weeli madadanid aadna weeli madadanid daktar bay sukin qoray aadna weeli madadanid daktar bay sukin qoray aadna weeli madadanid aadna weeli madadanid